It's a reunion record.
Chikondi chanu, chikondi chanu. Dicho sefu kilwa, dicho sefu kilwa. Chikondi chanu, chikondi chanu. Dicho sefu kilwa, dicho sefu kilwa. Dika wona nyango ndadu sao. Pakalelo mandi sunga riba bandi moe. Pena ndi mazifusa kutinda pambana chani. Poti andruye na iwo anakanika. Sana fikile pomwe iwo akakaniza. Kuma malola kuti inafike lelo. Pamene ena sana waone ya omatelo. Ai baba ndizi somo inafika lelo. Yeah. Dikuziwa muli nane cholinga. Mandi konda baba ndi nulanga dilinga. Mavuto pantendele simu sinta mawanga. Inendeka sinkwanisa mutenge nti mawanga. Kuti nthawizo senkale jifupi nanu. Ea tate nkale di mwana wanu. Baba ndi chikondi chanu. Inendawizo sendiza tama inu yo. Chikondi chanu, chikondi chanu.
Atate
Dichosefu kila, Dichosefu kila.
Sini pavuzano kufika lelo ndichi somo mumimbulu sinkondo zopya mwaya vanga munadileleza chikondi chanu chilibe paho chikondi chanu chilibe season kandi shote kandi sanje mandi konda 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 you know it's cool for me yusi muta wangzi kavuta falao atajimaka apale wose nkuti swahe. Kuma inu mnali nafe, ndipo pano muli nafe, mpaka kale muli nafe.
Chikondi chanu, chikondi chanu,
akate.
Dicho sefu kila, dicho sefu kila.